DelhouseZambia.com.
Yeah!
Alex CZ on the beat.
It's your boy! Lil Dizzo!
It's Vision Von Rekers,
when
babe.
Fool.
Hey! They call me Swiss.
Na Mr. Energy Connect.
Yezo zonda munga fry balloon. If you want to be better in life, muntu wanga never give up.
Give up.
Sina yope na matusi, natukwa ni wayosele na kusi. Sina mvele ponangu na ulesi, na pembele la kuliva Yesu. Hapa wense tiriche pamozi, tinka la bwino wense pamozi.
Pakuti ngusange my baby,
Nezelize.
Pakuti ungali wanga baby,
Nezelize.
Nezo tukwa ni walionse.
Kusogoro manzi umoyo wapasa. Vakesheni ya tumamili likusa sasa. Kamba viofu na baby ndine nza kupasa. Ufanika wanjoya mumavuto unashansha. Bari kutuba javenzo kamba visa sila. Vanza tuba family vada venze kupingila. Kutiteleka ni TVC ile panzila. Jemo wapo numba batikonga nga mitila. Yose pakugona neni ya mika Jehova. Mukazi ya nilete la maturity ni over. Nani sinza lepera kumuko nda forever. Mumenso chiba kote la kikari tse together.
Kutingu sange my baby.
Nezelize.
Pakuti ungali wanga baby,
Nezelize.
Nezo tukwa ni walionse. Uwe fyanshi wome. Sanyate walionse. Uwe lobe baby.
One day
gavana webu.
My baby, baby.
One day gavana webu.
One day
zeche na hoku.
One
day gavana webu.
One day
original.
Hard Rock Music Official.
Oh yeah, Nindu.
DJ Connect Pandemic, man. Come on.
You just can jump. Yeah. Levit. Breaks in a gash. CIA. Gansani. Mr. VT. Jet Boy.
Music at DelhouseZambia.com.